mapenzi huwa simple. Ni nani alinidanganya penzi hainanga kilio? Nikadanganywa eti maua ndiyo suluhisho, na niongeza chokoleti bas, hizi vitu hufanyangwa hivo. But then I fell in love, mambo ikakuwa complicated. Hini hesabu, yes we're in love. Nimeingia mtihani bila kalamu, yeah. I'm not ready, pressure mingi mina daddy. Oh, I'm going crazy, yeah. Juu sasa ninavalishwa kitenge, tukifanana penzi ni ya milele. Nyowa rasta mzazi ya kupende, hizi vitu kwangu ni crazy. Jusi elewe vile kitenge itafanya penzi hiwe milele. Nambona rasta mzazi ya sipende, hizi vitu kwangu ni crazy. One plus one wacha ibaki one. Msinifunze mimi nimesha learn. Napambana na hali yangu kama Saddam. Basi tusiwa mind, tusiwape sikio. Later baby will be fine. Tusiwa unyeshe kilio. For those who fall in love, mambo isikuwe complicated kama hesabu. When you're in love, usijipate mtihani bila kalamu, yeah. If you're not ready, pressure mingi usi daddy. Please don't go crazy. Jusasa ninavalishwa kitenge, tukifanana penzi ni ya milele. Nyowana sika mzazi ya kupende, hizi vitu kwangu ni crazy. Tusielewe vile kitenge itafanya penzi iwe milele. Na mbona rasta mzazi ya sipende, hizi vitu kwangu ni crazy. Mapenzi huwa simple. Ni nani alinidanganya penzi hainanga kilio?